uongo, wakitangatanga makanisani, wakifanya injili ya panda pesa, panda mbegu na injili ya ufanisi, basi atawaambia kwamba ondokeni kwangu, kamwe sikuwajua ninyi.
Hallelujah.
Hallelujah.
So it's so important.
Kwa hivyo ni muhimu sana.
That you wake up to this.
Ya kwamba mpate kuamka kwa swala hili.
That the day is coming of accounting, ya accountability.
Ya kwamba siku inakuja ya kuwajibika.
Before no one else.
Kabla mtu mwingine yeyote yule.
You are not going to stand before anyone else.
Hutaenda kusimama mbele ya mtu mwingine yeyote.
But the Lord your creator himself.
Ila Bwana muumbaji wako mwenyewe.
The earth will flee from him.
Dunia itamtoroka.
The heavens flee.
It
will be a day of terror.
Siku ya tisho.
A day of shame.
Siku ya aibu.
Are you prepared to stand before the Lord?
Jay, umejianda kusimama mbele za Bwana.
The book of 1 Corinthians 11.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11.
Are you prepared to stand before the Lord?
Jay, umejianda kusimama mbele za Bwana.
1 Corinthians 11:28.
Kitabu cha Wakorintho wa kwanza 11:28.
Everyone ought to examine themselves before they eat the bread and drink from the cup.
Inampasa kila mtu ajichunguze mwenyewe kabla ya kula mkate na kukinywa kikombe.
Are you prepared to appear before your God?
Je, umejiandaa kusimama mbele za Mungu wako?
He says.
Anasema.
That everybody needs to prepare well before they appear before the Lord and partake of the Eucharist, the Holy Communion.
Ya kwamba kila mtu ni lazima ajiandae vyema kabisa kabla asimame mbele za Mungu na akapate kushiriki.
Because you are going before God.
Kwa sababu unaenda mbele za Bwana.
But you see the present day church, they just go there, take it, drink it, walk it away. They won't just walk away, nothing has happened.
Lakini unaona kanisa la sasa hivi wanaenda tu wanakunywa na wanachukua na kukunywa na wanaenda zao. Hakuna chochote kana kwamba kuna
chochote. I thought nothing has happened.
Kana kwamba hakuna chochote kimetendeka.
Aye. And he says for you.
Na anasema kwamba kwenu ninyi.
The Holy Spirit of God.
Roho Mtakatifu wa Mungu.
The Spirit of the Living God.
Roho wa Mungu aliye hai.
He has descended into your hearts.
Ameshuka ndani ya mioyo
yenu. And is living in your heart.
Na anaishi katika mioyo yenu.
And he has vowed.
Na yeye ameapa.
That I will never leave you.
Ya kwamba kamwe sitawaacha.
Never will I depart from you.
Kamwe sitawaacha.
I will never forsake you.
Kamwe sitawaacha.
Then walk with God then.
Hivyo basi sasa tembeeni na Mungu.
If you are walking with God.
Ikiwa unatembea na Mungu.
God is holy.
Mungu ni mtakatifu.
Change your dressing. Change your life. Change your way. Change your talk. Change your phone. Change your SIM card. Eternity is a long time. It is worth changing all those things for the sake of eternity.
Inapaswa kubadilisha mambo hayo yote kwa sababu tu ya umilele.
Hallelujah.
Hallelujah.
I did not mean to do a long sermon tonight.
Sikumaanisha kufanya ujumbe mrefu siku wa leo.
Because we have a big celebration ahead of us here.
Kwa sababu tunayo sherehe kubwa kabisa mbele yetu hapa.
But I'm just saying.
Lakini ninasema tu.
That is so wonderful to talk about this day with you.
Lakini ya kwamba ni ya kupendeza sana kuzungumza kuhusu siku hii pamoja nanyi.
And yet what amazes me.
Lakini kila ambacho kinanishangaza.
Is that when you go to the same book of Matthew chapter 7.
Ni ya kwamba ukienda kwenye kitabu kile kile cha Mathayo sura ya 7.
Matthew chapter 7.
Mathayo sura ya 7.
If you got the same scripture.
Ukienda kwenye andiko hilo hilo.
You see now verse 23.
Unaona sasa mstari wa 23.
When you finish 23 where he had thrown a bombshell.
Ukimaliza sasa mstari wa 23 mahali ambapo ametupa lile bomu.
When he says, then I will tell them plainly, bluntly, openly.
Ambapo anasema kwamba ndipo nitakapowaambia wazi hadharani.
I never knew you.
Sikuwajua kamwe.
Away from me. Get away from me.
Ondokeni kwangu.
Depart from me, you evildoers.
Ondokeni kwangu ninyi watenda maovu.
So when you finish with that bombshell.
Kwa hivyo unapomaliza na mlipuko huo.
And then you just begin to enter verse 24.
Halafu sasa uanze tu kuingia kwenye mstari wa 24.
Then he says, the wise and foolish builder.
Halafu sasa anasema ya kwamba yule mjenzi mwenye busara na mjinga.
Then verse 24 he says.
Halafu mstari wa 24 asema.
Therefore.
Kwa hiyo.
Everyone who hears these words of mine.
Kila mtu ayasikiaye haya maneno yangu.
And puts them into practice.
Na kuyatenda.
He's like a man who built his house on the rock.
Ni kama mtu mwenye kujenga nyumba yake kwenye mwamba.
And says, therefore.
Na anasema kwamba kwa hiyo.
He said, therefore.
Anasema kwamba kwa hiyo.
What is the meaning of that therefore? I have told you in the other teachings that
But when you see such a word, therefore, he's referring to the previous verse.
Hivyo nimewafundisha katika yale mahubiri ya hapo awali ya kwamba unapoona neno kama hilo ya kwamba kwa hiyo inamaanisha kwamba yale mafundisho ya hapo awali.
He's trying to summarize from verse 23. He's referring to 23 right there in verse 24 with the word therefore, because of the above, therefore.
Anarejelea sasa kwenye mstari wa 23 kusemea kwamba kwa hiyo, akisemea kwamba kwenye mstari wa 24 kwa hiyo.
He's saying, because of the way, he's going to say, depart from me. Get out of your throne into hell.
Anasemea kwamba kama vile jinsi ambavyo anaenda kusemea kwamba, ondokeni kwangu, endeni jehanamu.
Thrown into hell.
Watupwe jehanamu.
Depart from me, and they are thrown into hell.
Ondokeni kwangu halafu watatupwa jehanamu.
Because of that ominous word.
Kwa sababu ya hayo maneno mazito.
That ominous statement.
Kwa sababu ya kauli hiyo.
That dreadful statement.
Kwa sababu ya kauli hiyo ya kutisha.
That most fearful statement by Jesus.
Kauli hiyo ya kuogofya sana na Yesu.
That's why he said, therefore, because of that.
Ndio sababu anasemea kwamba kwa hiyo, kwa sababu ya hiyo.
Everyone who hears these words of Jesus, these words of mine,
kila mtu ayasikia haya maneno yangu, maneno ya Yesu.
And puts them into practice.
Na kuyatenda.
Hallelujah.
Hallelujah.
He says it's like one that built his house on a rock.
Anasemea
the foundation of a rock.
Anasemea kwamba ni kama mtu aliyejenga nyumba yake kwenye msingi wa mwamba.
The rain came down.
Mvua ikanyesha.
The stream rose.
Mafuriko yakaja.
And the wind blew.
Na upepo ukavuma.
And beat against the house.
Na ukaipiga hiyo nyumba.
Yet it did not fall.
Lakini haikuanguka.
Because
kwa sababu
it had its foundation on the rock.
Msingi wake ulikuwa kwenye mwamba.
So tell me.
Kwa hivyo niambie.
On that day when you stand before the Lord, the final storm.
Katika siku hiyo wakati mtasimama mbele za Bwana katika dhoruba ya mwisho,
whom will you be like?
Je, utakuwa kama nani?
Will you be able to stand?
Je, utaweza kustahimili?
Whom will you be like?
Je, utakuwa kama nani?
Because he said, therefore, everyone that hears these words of mine and puts them into practice is like a builder that built on the rock.
Kwa sababu
what will you be like on that day?
Kwa sababu anasema kwamba kwa hiyo kila mtu ayasikie haya maneno yangu na kuyatenda ni kama mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake.
Whom will you be like on that day?
Je, utakuwa kama nani katika siku
hiyo? The day of the final judgment.
Siku ya hukumu ya mwisho.
Remember, after that there is no other judgment again.
Kumbukeni kwamba baada ya hiyo hakutakuwepo na
those who enter the eternal state.
Wale ambao wataingia katika hali ya milele.
They will have eternal celebration forever and ever, eternity into infinity. No end.
Watakuwa na sherehe za milele, milele na milele na milele, hakuna mwisho.
Today we are wearing this type of garments.
Leo hii tumevalia aina hii ya mavazi.
And this type of crown.
Na aina hii ya taji.
Because we are going to have an evening, I don't know whether there is evening or whatever there, but we are going to have worship before the Lord for this occasion.
Kwa sababu tunaenda kuwa na ibada mbele za Bwana kwa sababu ya sherehe hii.
Tomorrow we are wearing these other crowns because it's an award ceremony.
Kesho tutavalia taji hili lingine kwa sababu
ni sherehe ya kutubu. Eternal celebration.
Itakuwa sherehe za milele.
Eternal joy.
Furaha ya milele.
Eternal jubilation.
Kushangilia kwa milele.
Eternal felicitation.
Kufurahia kwa milele.
Eternal peace.
Amani ya milele.
Eternal worship.
Ibada ya milele.
Who did want that?
Je, nani atataka kuondoka kwa
hiyo? And on this other side.
Na upande huu mwingine.
Eternal fire and torment.
Moto wa milele na mateso.
And wailing and weeping.
Na kuomboleza na kulia.
Shouldn't you prepare?
Je, si mnapaswa kujiandaa?
If it is wailing and weeping to be punished eternally, eternal judgment, damnation.
Kama itakuwa kuomboleza na kulia, kuadhibiwa milele, hukumu ya milele katika hukumu.
He says because of verse 23, the weight of it.
Anasemea kwamba kwa sababu ya mstari wa 23 uzito wake.
The word of Jesus.
Maneno ya Yesu.
Saying, depart from me.
Akisema ya kwamba ondokeni kwangu.
I never knew you.
Kamwe sikuwajua.
And throw them into the lake of fire.
Na kuwatupa katika ziwa la moto.
Because of the gravity of verse 23.
Kwa sababu ya uzito wa mstari wa 23.
Then in 24 now he says, therefore, because of that.
Hivyo basi kwenye mstari wa 24 anasema ya kwamba kwa hiyo, kwa sababu ya hiyo.
That whosoever hears these words of mine.
Ya kwamba kila mtu ayasikia haya maneno yangu.
And puts them into practice.
Na kuyatenda.
In other words, he's talking about obedience.
Kwa maneno mengine anazungumza kuhusu utii.
Jesus is talking about the people that will obey him.
Yes.
When he says repent, they repent. When he says be holy, they become holy. When he says we go this way, they walk the narrow way here. Aye.
Yesu anazungumza kuhusu watu ambao watamtii wakati anaposema ya kwamba tubuni wanatubu. Anaposema ya kwamba iweni watakatifu wanakuwa watakatifu. Anaposema ya kwamba iweni wenye haki wanakuwa wataka wenye haki. Hivyo anaposema ya kwamba twendeni upande huu wanaenda huku.
Jesus is not talking about rebellious people. Rebellion.
Yesu hazungumzi kuhusu watu wasi uasi.
In this verse,
katika mstari huu,
he's talking about the obedient people.
Anazungumza kuhusu watu watifu.
Those that when they hear the voice of the Lord come and say, "Repent, the Messiah is coming."
Wale ambao mara tu wanaposikia kwamba sauti ya Mungu Baba imekuja na kusema kwamba tubuni Masiya anakuja.
Right away they repent.
Moja kwa moja wanatubu.
And turn away from sin.
Na kugeuka toka kwa dhambi.
And tremble.
Na kutetemeka.
That the Lord has seen our nakedness.
Ya kwamba Bwana ameona uchi wetu.
He has found us in sin.
Ametupata katika dhambi.
Let us repent and tremble before him.
Wacha tutubu na kutetemeka mbele zake.
And he's saying,
na anasema,
therefore,
kwa hiyo,
anyone that hears these words of mine,
kila mtu ayasikiaye haya maneno yangu,
and puts them into practice,
na kuyatenda.
He's not talking about Christians that go to church and in the world they do another thing.
Yeye hazungumzi kuhusiana na Wakristo ambao wanaenda kanisani alafu duniani wanafanya vitu zingine.
No.
Hapana.
And he's saying the Christians that fear God.
Anazungumza kuhusu Wakristo ambao wanamhofu Mungu.
When God speaks,
wakati Mungu anaponena,
they have reverence.
Wanayo hofu ya Mungu.
They run to the instruction.
Wanakimbilia hayo maagizo.
Take the instruction.
Na kuyachukua maagizo hayo.
And do the instruction.
Na kufanya maagizo hayo.
And the same verse 25.
Na anasema mstari wa 25.
When that day of the final storm comes,
wakati siku hiyo ya dhoruba ya mwisho itakapokuja,
they will remain standing.
Watabaki wakiwa wamesimama.
While everybody else will have been swept into hell.
Wakati kila mtu mwingine atakuwa amefagiliwa hadi jehanamu.
And he's saying here.
Na anasema hapa.
Verse
26.
But everyone who hears these words of mine,
lakini kila ayasikiaye haya maneno yangu,
and does not put them into practice,
wala asiyatende,
is like a foolish builder,
ni kama mjenzi mjinga,
a foolish man,
mtu mjinga,
who built his house on sand.
Aliyejenga nyumba yake kwenye mchanga.
The rain came.
Mvua ikanyesha.
The stream rose.
Mafuriko yakaja.
The wind blew.
Na upepo ukavuma.
And beat against the house.
Ukaipiga hiyo nyumba.
And it fell with a big bang.
Na ikaanguka kwa kishindo kikubwa.
A big crash.
Mlipuko mkubwa.
And he said,
na anasema,
that before the storm came,
ya kwamba kabla dhoruba lije,
when you look at the two houses,
ukitazama hizo nyumba mbili,
they look the same.
Zinafanana kabisa.
They look the same.
Zinafanana kabisa.
When you look at the two houses,
ukitazama hizo nyumba mbili,
unless the storm comes,
ijapokuwa tu dhoruba ije,
you may never know the foundation.
Huenda usijue msingi wake.
But now in this church you can tell.
Lakini sasa kwenye kanisa hili unaweza kutambua.
I'm reading Matthew 23 verse 27-28.
Ninasoma kitabu cha Mathayo 23 mstari wa 27-28.
Woe to you the teachers of the law and the Pharisees.
Ole wenu walimu wa sheria na mafarisayo.
Matthew 23, turn with me there, we read together. 23, I'm reading 27-28.
Kitabu cha Mathayo sura 23, nasoma 27 hadi 28.
Before I read 33.
Kabla nisome 33.
Once you're there, we read Matthew 23, 27, 28.
Mara tu mkifika pale, mtutasoma kitabu cha Mathayo 23, 27, 28.
He said, woe unto you the teachers of the law.
Anasema kwamba ole wenu walimu wa sheria.
And the Pharisees.
Na mafarisayo.
He says, you hypocrites.
Anasema, ninyi wanafiki.
Which look beautiful on the outside.
Mnafanana kwa nje kwa njia kupendeza.
But on the inside they are full of bones of the dead and everything unclean.
Lakini ndani mmejaa mifupa na kila kitu na kila aina ya kitu kichafu.
In the other versions he says,
na katika tafsiri zingine zinasema,
you are like sepulchres.
Ya kwamba ninyi ni kama makaburi.
That have been painted white.
Ambayo imepakwa chokaa.
Looking beautiful from the outside.
Kwa nje inapendeza sana.
And yet on the inside there are rotting bodies and skulls.
Lakini kwa ndani kunazo miili ambazo zinaoza.
In other words, you cannot tell from the outside.
Kwa maneno mengine huwezi kutambua kutoka nje.
In the same way,
vivyo hivyo,
on the outside you appear as people as righteous.
Kwa nje ninyi mnaonekana kwa watu kuwa wenye haki.
On the outside you appear as people who are righteous.
Kwa nje ninyi mnaonekana kwa watu kuwa wenye haki.
But on the inside you are full of hypocrisy and wickedness.
Lakini kwa ndani mmejaa unafiki na uovu.
So say, woe unto you, teachers of the law and the Pharisees.
Anasema ole wenu, walimu wa sheria na mafarisayo.
And so now,
na kwa hivyo sasa,
look at that.
Tazameni hilo.
He's saying within the church today,
anasema ndani ya kanisa leo hii,
even in this ministry of repentance and holiness,
hata katika huduma hii ya toba na utakatifu,
he's saying,
anasema,
there are people that look like they are going in the same direction towards the kingdom of God.
Ya kwamba kuna watu ambao wanafanana kana kwamba wanaenda katika mwelekeo huo mmoja kuelekea kwa
Mungu. On the outside they are painted white like sepulchres.
Kwa nje wamepaka nyeupe chokanya upe kama makaburi.
But on the inside there is a decay, there is wickedness, the darkness of heart, a rot.
Lakini ndani kuna
spiritual rot.
Lakini kwa ndani kuna uozo, kuna uvundo, kuna giza la ndani la moyo, kuna uozo wa kiroho.
Even in this ministry of repentance and holiness.
Hata katika huduma hii ya toba na utakatifu.
Unless you repent and be holy.
Ijapokuwa tu mtubu na kuwa watakatifu.
You cannot see the kingdom of God.
Hamuwezi kuona ufalme wa Mungu.
He will tell you, I never knew you.
Atawaambia kamwe sikuwajua.
Depart from me.
Ondokeni kwangu.
You workers of wickedness.
Ninyi watenda kazi wa uovu.
Verse 33, Matthew 22:23.
Mstari wa 33, Mathayo 23.
You snakes.
Ninyi nyoka.
You broods of vipers.
Ninyi uzao wa nyoka wenye sumu.
How will you escape the condemnation of hell?
Mtaepukaje hukumu ya jehanamu?
How will you escape being condemned to hell?
Mtaepukanaje na kuhukumiwa hadi jehanamu?
Look at that.
Tazameni hilo.
Call them broods of vipers.
Anawaita uzao wa nyoka.
Blessed people.
Watu wabarikiwa.
If there was a time to wake up,
ikiwa kulikuwepo na wakati wa kuamka,
in the church,
kanisani,
that time has come.
Basi wakati huo umewadia.
I have seen the coming of the Messiah.
Nimeona kuja kwa Masia.
The Lord has sent me with the message of preparing the way for the coming of the Messiah.
Bwana amenituma na ujumbe wa kuandaa njia kwa ajili ya kuja kwa Masia.
And the church, I see the Lord taking. I see a righteous church, a holy church.
Nalo kanisa ambalo namuona Bwana akilichukua, naona kanisa lenye haki, kanisa takatifu.
I see a church without defect.
Ninaona kanisa ambalo halina dosari.
Without blemish.
Ambalo halina wa.
Without wrinkle.
Ambalo halina
without
kunyozi.
Stain.
Halina
a mature church.
Kanisa lilokomaa.
A church that is resolved to follow God.
Kanisa ambalo limeamua kumfuata Mungu.
Not wavering between the world and church.
Kanisa ambalo haliyumbiyumbi kati ya ulimwengu na kanisa.
And he raises a very important question here.
Naye anainua swali la muhimu sana hapa.
In the book of Matthew chapter 7, 24 down.
Kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wa 24 kwenda chini.
He now says.
Sasa anasema.
Again I repeat.
Tena anarudia.
Matthew chapter 7.
Kitabu cha Mathayo sura ya 7.
He says verse 24.
Anasema mstari wa 24.
He says.
Anasema.
Therefore.
Kwa hiyo.
Because of the above gravity.
Kwa sababu ya uzito uliopo pale juu.
Therefore.
Kwa hiyo.
Everyone who hears these words of mine.
Kila mtu ayasikie haya maneno yangu.
And puts them into practice.
Na kuyatenda.
It's like a wise man.
Ni kama mtu mwenye busara.
Who built his house.
Aliyejenga nyumba
yake. On the rock.
Kwenye mwamba.
The storm came.
Dhoruba lilikuja.
It remained standing.
Ilibaki imesimama.
And he says whosoever does not.
Na anasema kwamba yeyote ambaye hafanyi hivyo.
Hears his words.
Anayesikia maneno yake.
And does not put them into practice.
Na wala hayaweki katika matendo.
Will be swept away on that day.
Ataupagiliwa mbali kabisa katika siku hiyo.
So he begins to open up a special door and window for us.
Kwa hivyo anaanza kutufungulia mlango speciali dirisha kwa ajili yetu.
That we may understand what happens on that day of judgment.
Ili kwamba tupate kuelewa kila ambacho kitatendeka katika siku hiyo ya hukumu.
That you may change your life on the earth here from tonight.
Ili kwamba mpate kubadilisha maisha yenu hapa duniani kuanzia usiku wa leo.
He's saying.
Anasema.
That essentially he will judge all people, all nations using the word of Jesus.
Ya kwamba kimsingi atawahukumu watu wote mataifa yote akitumia maneno ya Yesu.
The words of Jesus.
Maneno ya Yesu.
He said, whosoever hears these words of mine.
Anasema kwamba yeyote atakayesikia haya maneno yangu.
And puts them into practice.
Na kuyatenda.
He's like a wise man.
Ni kama mtu mwenye busara.
That built his home, house.
Aliyejenga nyumba yake.
Built his life.
Aliyejenga maisha yake.
On the rock.
Kwenye mwamba.
What will you be like on that day?
Je, utakuwa kama nani katika siku hiyo?
Now we begin to understand.
Sasa tunaanza kuelewa.
That it is the words of Jesus that matter.
Ya kwamba ni maneno ya Yesu ambayo atajalisha.
Obedience to the words of Jesus.
Utiifu kwa maneno ya Yesu.
While you are in this life on this earth.
Wakati bado mko katika maisha haya hapa duniani.
So tell me then.
Kwa hivyo basi niambieni.
Have you obeyed the words of Jesus?
Je, mmeyatii maneno ya Yesu?
Now he opened up such a big door.
Sasa anaufungua mlango mkubwa kabisa.
That we may understand better.
Ili kwamba tukapate kuelewa bora.
He says.
Anasema.
It is the words of Jesus.
Ya kwamba ni maneno ya Yesu.
The words of Jesus.
Maneno ya Yesu.
It is the gospel.
Ni injili.
The gospel of Jesus.
Injili ya Yesu.
The words of Jesus.
Maneno ya Yesu.
The instructions of Jesus.
Maagizo ya
the
Yesu.
The command of the Lord.
Amri ya Bwana.
And yet this generation,
ilhali hiki kizazi,
they have rejected Jesus.
Wamemkataa Yesu.
A wicked generation,
kizazi kiovu,
asks for signs,
kinauliza ishara,
but no sign will be given unto them.
Lakini hakuna ishara itapewa kwao,
except the sign of Jonah.
Ijapokuwa tu ishara ya Yona.
3 days in the belly of the earth.
Siku tatu katika tumbo la dunia.
And then resurrect.
Halafu akafufuka.
When you look at the church of this age,
unapotazama kanisa la majira haya,
they have rejected the words of Jesus.
Wameyakataa maneno ya Yesu.
They are saying the words of Jesus are too holy for them.
Wamesema kwamba maneno ya Yesu ni matakatifu sana
kwao. They have set up their own standards for life.
Wamejiwekea kiwango chao wenyewe kwa ajili ya maisha yao.
No wonder the apostasy.
Na ndio sababu haishangazi mwangu kwa
imani. No wonder he says many, not a few. Many will come to him on that day.
Na ndio sababu haishangazi anasema kwamba wengi, sio wachache, wengi watakuja kwake kwa siku.
That day of shame.
Hiyo siku ya aibu.
That day of dread.
Hiyo siku ya tisho.
That day of fear.
Hiyo siku ya hofu.
The day of trembling.
Siku ya kutetemeka.
The day of truth.
Siku ya ukweli.
The day of accounting.
Siku ya kuwajibika.
Now he raises the words of Jesus here.
Sasa anakweza, anainua maneno ya Yesu hapa.
Can you then now turn with me how, so we understand how he will judge? Turn with me the book of John chapter 12.
Je, basi mnaweza kugeuka pamoja nami kwenye kitabu cha Yohana sura 12 ili tupate kuelewa jinsi atakavyohukumu.
How he is going to judge on that day.
Jinsi ambavyo atahukumu kwa siku hiyo.
I did not plan to do this.
Sikupanga kufanya hivi.
But the Lord pushed it into my heart.
Lakini Bwana aliisukuma katika moyo wangu.
And he said.
Na akasema.
Before you celebrate.
Kabla usherekee.
Tell them about this.
Waambie kuhusu hii.
This is so powerful.
Hii ni nguvu sana.
You can literally change your destiny today.
Kimsingi unaweza kubadilisha hatima yako leo hii.
We are talking about the destiny of mankind.
Tunazungumza kuhusu hatima ya wanadamu.
John chapter 12, the words of Jesus.
Kitabu cha Yohana sura 12 maneno ya Yesu.
From verses 47 to 50.
Kuanzia mstari wa 47 hadi 50.
This is how he will judge on that day.
Hivi ndivyo atakavyohukumu katika siku hiyo.
If anyone hears my words,
ikiwa yeyote atayasikia maneno yangu,
and does not keep them,
naye hayashiki,
I do not judge that person.
Mimi simhukumu mtu huyo.
For I did not come to judge the world.
Kwa maana mimi sikuja kuhukumu ulimwengu.
But to save the world.
Bali kuuokoa ulimwengu.
So in verse 47.
Kwa hivyo kwenye mstari wa 47.
He exonerates himself.
Yeye anajiimiza.
And he says.
Na anasema.
That if you hear his words.
Ya kwamba kama utasikia maneno yake.
And you disobey him.
Na ukose kumtii.
You don't obey him.
Ukose kumtii.
You don't pay attention to his words.
Ukose kumakinika kwa maneno yake.
He says no, he will not judge you.
Anasema kwamba hapana hata kuhukumu.
Verse 47.
Mstari wa 47.
Because he has not come to judge the world.
Kwa sababu yeye hajakuja kuhukumu ulimwengu.
But he has come to save the world.
Bali amekuja kuokoa ulimwengu.
So verse 47 is the grace.
Kwa hivyo mstari wa 47 ndio neema.
The mercy of God is being administered.
Rehema za Mungu zinapeanwa.
The compassion of God is being dispensed.
Huruma za Mungu zinadhihirishwa.
But when you just turn to 48 like this.
Lakini unapogeuka tu kwenye mstari wa 48 namna hii. Kisha
bam. You see the justice of God.
Unaona haki ya Mungu.
The just God.
Mungu wa haki.
He says there is a judge, verse 48.
Anasema kwamba yuko hakimu mstari wa
48. There is a judge.
Kuna hakimu.
For the one who rejects me.
Kwa yeye anayenikataa mimi.
And does not accept my words.
Naye hayapokei maneno yangu.
The very words I have spoken.
Yale maneno niliyoyasema.
Will condemn them on that last day, day of judgment.
Yatamhukumu katika siku hiyo ya mwisho, siku ya hukumu.
He said the words of Jesus will be the standard of judgment on that day.
Anasema kwamba
the yardstick, the scale of justice.
anasema kwamba maneno ya Yesu ndio yatakuwa kipimio katika siku hiyo. Ratili, ratili ya haki.
The scale of justice.
Ratili ya haki.
The balance of justice.
Ratili ya haki.
The yardstick of God.
Kipimio cha Mungu.
The benchmark of measurement.
Kipimo cha kupima.
For entering heaven.
Kwa ajili ya kuingia mbinguni.
Will be the words of Jesus.
Yatakuwa maneno ya Yesu. Ai.
He says,
anasema,
but there is a judge.
Lakini kunaye ahukumuye.
For the one who rejects me.
Kwa yeye anayenikataa mimi.
And does not accept my words.
Na kutoyapokea maneno yangu.
The very words I have spoken will condemn them.
Yale maneno niliyosema yenyewe yatamhukumu.
At the last day.
Katika siku ya mwisho.
And then now he adds.
Kisha anaongeza.
He's now telling us the gravity and the authority of the king.
Sasa anatuambia ule uzito na mamlaka ya mfalme.
The king is saying his words will be used for justice, for judgment.
Mfalme anasema kwamba maneno yake yatatumika kwa ajili ya haki.
Whether you accepted him,
kama ulimkubali,
and accepted his words,
na kukubali maneno yake,
or rejected him,
ama ulimkataa,
and rejected his words,
na kukataa maneno yake.
Remember, you can never receive Jesus.
Kumbukeni ya kwamba huwezi kumpokea Yesu.
And reject his words,
na kukataa maneno yake.
And he's saying,
na anasema,
there is a judge.
Ya kwamba kunaye hakimu.
For the one that rejects me,
kwa yeye anayenikataa mimi,
and does not accept my words,
na yeye hayapokei maneno yangu.
The very words I have spoken,
yale maneno yale yale niliyosema,
will condemn them on that last day.
Yenyewe yatamhukumu siku hiyo.
Talk about what happened on that day. In other words, he's saying that the words of Jesus will be the scale of justice on the day of judgment.
They
will be the measuring rod for anybody that walks forward that day, steps forward. The words of Jesus will be the measuring rod for measuring them, whether for heaven or for hell.
Maneno ya Yesu ndio itakuwa fimbo ya kupimia kwa yeyote Aye. Kwa yeyote ambaye atakuja mbele zake siku hiyo, aidha kuingia jehanamu ama kuingia mbinguni.
What a mighty day.
Ni siku kuu namna gani.
What mighty words of the king.
Ni maneno mazito namna gani ya mfalme.
And the king is telling us here.
Na mfalme anatuambia hapa.
That be careful with my words.
Ya kwamba iweni uangalifu na maneno.
If you want to enter the kingdom of God.
Kama mnataka kuingia katika ufalme wa Mungu.
Pay attention to my words.
Makinikeni sana kwa maneno yangu.
Accept me.
Mnikubali.
And accept my words.
Na mkubali maneno yangu.
And put them into practice.
Na mkaweke katika matendo.
Then the kingdom of God is yours.
Na hapo basi ufalme wa Mungu ni wenu.
And he's saying, however.
Na anasema hata hivyo.
The disobedient.
Wasiotii.
On that day when they step forward.
Katika siku hiyo watakapokanyaga
mbele. The same words of Jesus.
Maneno yale yale ya Yesu.
That they rejected.
Siku hiyo ambayo watakataa.
Will be the judge.
Ndio sasa itakuwa ndio hukumu yao.
And yet those who accept, there is no judge.
Ilhali kwa wale ambao walikubali hakutakuwepo na hukumu.
It's just entering heaven.
Ni kuingia tu mbinguni.
The new heaven.
Mbingu mpya.
And the new earth.
Na dunia mpya.
The new Jerusalem.
Yerusalemu mpya.
The eternal state.
Hali ya milele.
The eternal celebration with God.
Sherehe za milele na Mungu.
And he's saying verse 49.
Na anasema mstari wa 49.
For I did not speak on my own.
Kwa maana sisemi kwa ajili yangu mwenyewe.
But the Father who sent me.
Bali Baba aliyenituma.
Commanded me to say all that I have spoken.
Aliniamuru ni nini cha kusema na jinsi ya kukisema.
Many times I've come to you here.
Mara nyingi nimekuja kwenu hapa.
And I've told you I heard the Lord say.
Na nimewaambia kwamba nilimsikia Bwana akisema.
That the Father loves the Son.
Ya kwamba Baba anampenda Mwana.
I've heard the Lord say.
Nimemsikia Bwana akisema.
Tell these people.
Waambie watu hawa.
When the rapture takes place.
Wakati unyakuzi utakapotendeka.
The status of the earth will change.
Hali ya dunia itabadilika.
I heard the Lord say.
Nilimsikia Bwana akisema.
From today on.
Kuanzia leo kuendelea.
All authority in heaven.
Mamlaka yote mbinguni.
And authority on the earth.
Na mamlaka duniani.
Has been given to Christ Jesus.
Yamepewa Kristo Yesu.
I heard the Lord say.
Nilimsikia Bwana akisema.
Look and see.
Tazama na uone.
Who is seated on the white horse?
Nani ameketi?
I heard the Lord say.
Nilimsikia Bwana akisema.
Do you understand what Jesus is saying?
Je, mnaelewa kile ambacho Yesu anasema?
The king is saying.
Mfalme anasema.
That all the the words he spoke to the church
are
not his words. They have the authority of the Father. So he's now talking about the words of Jesus being the balance, the yardstick, the standard of life on the earth.
Kuhusu maneno ya Yesu yakiwa sasa ratili kipimio cha maisha hapa duniani.
The words of Jesus,
maneno ya Yesu,
also being the standard of judgment on that day,
pia ikiwa kiwango kipimio cha hukumu katika siku hiyo.
The words of Jesus being the balance, the scales of justice on the final judgment,
maneno ya Yesu yakiwa sasa ratili ya haki katika hukumu katika siku hiyo ya hukumu.
And he's saying the other one,
na anasema nyingine,
that the words of Jesus,
ya kwamba maneno ya Yesu,
having the authority of God the Father,
yakiwa na mamlaka ya Bwana Mungu Baba,
for I did not speak on my own,
kwa maana mimi sisemi kwa ajili yangu mwenyewe,
but the Father who sent me,
bali Baba aliyenituma,
commanded me to say all that I have spoken,
aliniamuru kila kitu ambacho nimesema.
Verse 50,
mstari wa 50,
I know that his command leads to eternal life. The words of Jesus are eternal life.
Nami ninajua amri zake huongoza hadi kwenye uzima wa milele.
Hey!
Hey!
These words of mine,
haya maneno yangu,
whosoever listens to these words of mine,
yeyote atakayesikiliza haya maneno yangu,
and puts them into practice,
na kuyatenda,
oh no,
oh hapana,
he's like a wise man that built his house on the foundation of Jesus, foundation of the rock. Hallelujah.
Hallelujah.
The rock of Daniel, the book of Daniel chapter 2.
Mwamba wa kitabu cha Danieli sura ya pili.
That the storm on that day,
ya kwamba dhoruba katika siku
will
hiyo,
not sweep you away.
Haita kufagilia
you mali. Remain standing.
Utabaki umesimama.
Many will be swept down into hell.
Wengi watafagiliwa chini hadi jehanamu.
And he's saying that his words have power and gravity.
Na anasema ya kwamba maneno yake yanayo nguvu na uzito.
They are the standard of life on the earth.
Hicho ndicho kipimio cha maisha hapa duniani.
And yet the present generation has rejected Jesus.
Na ilhali kizazi cha leo hii wamemkataa Yesu.
In other words, they have rejected the words, the standard of life on the earth.
Kwa maneno mengine, wamekataa maneno kiwango cha maisha hapa duniani.
And yet the present church have rejected the standard of Jesus. They have rejected the words of Jesus, the holy words of Jesus. No wonder they are in sin.
Na ilhali kanisa la leo hii wamekataa kabisa kiwango cha Yesu, wamekataa kiwango cha maneno ya Yesu, na ndio sababu haishangazi wako ndani ya dhambi.
We must change tonight.
Ni lazima tubadilike usiku
wa leo. We must all be headed to heaven tonight.
Ni lazima sote tuelekee mbinguni usiku
wa leo. I want to celebrate the miracles.
Ninataka kusherehekea miujiza.
It was a wonder.
Ilikuwa ajabu.
That a man can step forward.
Ya kwamba mtu aliweza kaja
and command.
Na kuamrisha.
And cripples are raised.
Na viwete wainuliwe.
Up to Maputo.
Hadi
I want to dance here and celebrate tonight. However, this day is important.